time uthando lwangu mbedla. You make me whole. Manje kini sangena, sangena. Asekhaya kini nabo basifumela. Let me take you home. Asibuyele ekhaya, asibuyele ekhaya. Athi yake nisifulela amasango. Basifuna ukungibona udale. Basilona ngomdalelo wami. Basifuna ukungibona udale.
Kapika wena kwaphelela konke. Abangagcwali nabanomona, yeah, basala bonke. My sole purpose kule mpilo ukwenzela konke. Ngivele vele if I do good ngizokwenzela konke. Ngisemathandweni qinisele msulo. Ngizakini emasangweni cabanga ukuyisusa. Ngithumele omalume bezochaza indaba yami. Ngiphinde ngithumele le nkomo ngifuna ukuqeda indaba yazo. Mabebeza sangena, sangena. Lalela uphethe mina, yonke into right. You gon' be alright. And I feel you gon' be alright. Ngoba nami ngi-right.
Bathi yalo nisifulela amasango. Bathi ngifuna ukungibona udale. Bathi lona ngamdalelwa ngowami. Bathi ngifuna ukungibona udale. You make me whole. Oh, yeah, yeah.